Pass me the lighter.
Black Angel.
Niaje san, ibarua ukiisoma. Ujue niko fiti ndo mane mekua ngoma. Iku motivate kila time ukiisoma. Ujue likosa doa dina dos kwenye flow man. Hey, yo, remember my story. Remember to say how they used to ignore me. How I used to hustle every night and mama was worried. Music was the option cause I had to make a living. I had to make it right for the people who believe me. So respect your mom cause bila hey I would have seen you. Nakumbuka nilikuwa na soda, nilikuwa na choka mbaka na jona makosa. Nilikuwa na enda mbaka show isiyo ya pesa. Na saa hizo niko njaa, sina cash in my pocket. Kitanda sina mattress, maziwa si ya packet. Chumbani hakuna blanket, but bado Mungu asante. For every level ningeona different devils. Never sold my soul to the game, nikakuwa rebel. Kuwa tayari chochote kitatokea. Kuwa soja no ifanye mazoea. Heshimu wakubwa na ukikosa nyenyekea. Unapoteleza jia mushe endelea. Kama nitakufa hakikisha nimeokoka. Utunze mamako mpaka siku akiondoka.
Amen.
Chakua twege Black Angel.